baba.
Jagilini, chaka chino choka ni kwa tile. Chaka chino choka ni kwa tile. Ngatuma ni konda vela baba. Vela baba, vela baba. Chaka chino choka ufalalingi. Ngatuli ni mbola chenji namba. Ngatuli ni mbola chenji namba. Chikondi chichi ndichi fela. Ndichi fela, ndichi fela. Ndichi fela.
Pena pake, palina wake, wina wake, akanisowa, akanisowa, amalila, amalila, chikondi chichi, njima fila, njima fila, njima fila, wina wake, asiniponda, asiniponda, asiniponda. Palina wake, wina wake, akanisowa, akanisowa, amalila, amalila, chikondi chichi, njimafila, 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 wina wake, asiniponda, 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 pena pake, palina wake, akanisowa, amalila, chikondi chichi, njimafila, njimafila, wina wake, asiniponda, Asinikonda,
Natumani konda, vela baba, vela baba, vela baba, vela baba, Jacqueline,
Jacqueline. The A-Base. Stream, download, and share.